ngishupa nama ngizethi Ngobo wami ubaba wayengimazi Ningibona ngijawa nama ngizethi Ngobo wami ubaba wayengimazi
Ngizokuthiwa ihlongandlebelelo 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 Shwele baba Ihlongandlebelelo 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 Shwele baba
Oh wami ubaba Wangiphika ngisaseswini esikama Oh wangazi Noma kuyiphutha lami Oh wami ubaba Wangiphika ngisaseswini esikama Owangazi noma kuyiphutha lami Thiwa mele ngihlabe imbuzi mbili Mele ngihlabe imbuzi ntathu Mele ngihlabe noma inkukhu emnyama Thiwa mele ngihlabe imbuzi mbili Mele ngihlabe imbuzi ntathu Mele ngihlabe noma inkukhu emnyama Ningibona ngihlupha nama ngizethi Ngobo wami ubaba wayengimazi Ningibona ngijawa nama ngizethi Ngobo wami ubaba wayengimazi
Ngizokuthiwa ihlongandlebelelo 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 Shwele baba Ihlongandlebelelo Ihlongandlebelelo
Uthi lo mama ngimambayo Ngibangwe idlozi Awe mama Uthi lo mama ngimambayo Ngibangwe idlozi Awe mama Thi ubaba kangihlawulanga Nomama kamlobolanga Ingakho amaphutha kasele kumina Thubaba kangihlawulanga Nomama kamlobolanga Ingakho amaphutha kasele kumina Ningibona ngihlupha nama ngizethi Ngobo wami ubaba wayengimazi Ningibona ngijawa nama ngizethi Ngobo wami ubaba wayengimazi
Ngizokuthiwa ihlongandlebelelo 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 Shwele baba Ihlongandlebelelo 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 Shwele baba
Ningibona ngihlupha nama ngizethi Ngobo wami ubaba wayengimazi Ningibona ngijawa nama ngizethi Ngobo wami ubaba wayengimazi